the reason why we gather, it means meant to be done while in gathering. Gathering is of the stage we speak of.
Yes, we was going.
Praise Jesus so much. When we gather on this world, we gather as they gather in heaven.
And
we fight with Jesus done in heaven.
Yes, we was going.
Praise Jesus so much.
So,
let's go right in that word of wisdom.
You
see why we gather, what is meant to be done within the gathering. When do people gather just a portion? Have you gathered a half of yourself?
Yes, you have to
praise Jesus so much. A person can come for gatherings, yet they are going to do on one thing. They want only to hear the gospel. They don't want to praise. They don't want to worship. That one gathers half. It may not even reach half. But we want to move on to share about that word. When the priest gets back, maybe we can move on with our sermon. As we study the seventh group of angels, and the God explained of their sacred
call.
But let's look at this word. Why do we gather?
And
what's meant to happen within the gathering? Remember when the Lord tells us, in Matthew chapter 6, verses 11, he speaks with us like this. Let's begin from verse 9 to 11.
Erinnya lyo litukuzibwe, lulimi olw'ekkumi. Obwakabaka bw'obuggye ly'oyagala likolebwe mu nsi n'olikolebwa mu ggulu.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Okusinzira ku ssaala eyo tulagira okukola ebikolebwa mu
ggulu.
Okukuŋŋaana kwaffe ng'abooluganda
tukopera
ddala ebikolebwa mu ggulu era nga mu ggulu bakuŋŋaana era waliyo ekuŋŋaaniro eddene ery'abamalayika n'abatukuvu ba Katonda. Naye nga mu kukuŋŋaana okwo waliwo ensonga lwaki tuba tukuŋŋaana. Bayibuli bw'etugamba mu Ebulaniya
12
verses
22
into 23.
It tells us of the great gathering which is in the Jerusalem of heaven. Let's read and we hear. Hebrews
12:22.
Yes, he was
praise Jesus.
According
to Hebrews 12, verses 22 and 23,
they
have told us we will come on the mountain Zion and
on
the city of God,
Jerusalem,
Jerusalem of heaven,
the
great gathering of the angels
and
the saints of God.
Yes,
praise Jesus so much. There is a gathering which happens in the kingdom of heaven. When the sons of God came for gathering, in those eras of the Old Testament, Satan was able to come gather with them. But right now, Satan was chased from heaven. And when they gather, Satan never gathers with them. Now, we too don't gather, and Satan too comes among us. When they chase him from heaven, we don't need him in our gatherings. Is it not that?
Kakati mulimu abamu aboogera.
Now there are some who speak.
Nasoma mu Yobu emu mukaaga.
Job 1:6.
Abaana ba Katonda bakuŋŋaananga.
Sons of God gathered.
Ne Satani n'ajjiramu.
Even Satan came among
them. Mugolo kuke tusabe.
Arise we pray.
Kubanga Satani naye yazze.
For Satan too has arrived in among us.
Baamugoba mugulu takyakuŋŋaanayo ne wano tagwanidde kukuŋŋaana naffe era tetulina mulyango gwe tumuggulira. Tukola ebyo ebikolebwa mu ggulu. Mu bwakabaka buno obw'omu ggulu bwe baabeeranga bakuŋŋaanye mu biro biri ebya BC
abamu ku basitaani tebaakuŋŋaana.
Some of the devils never gathered.
Bamalayika abaagwa.
The fallen angels.
Nga balekayo okukuŋŋaana nga balina empisa embi.
Gave up on gathering, they have bad manners.
Ate nga bwe basiŋŋaana bana abakuŋŋaanye.
They found their colleagues who had gathered.
Nga bajja ne babatabula tabula.
They come and trouble them.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
So ekigambo kino gye kyava.
Now where this word came from.
Kyetusoma mu Bebulaniya esula ey'ekkumi.
That read in Hebrews 10.
Nyonu abiri mu ettaano n'abiri mu mukaaga.
Verse 25-26.
Bwe tugambibwa obutalekangayo kukuŋŋaana.
When we told not to forsake the fellowship.
Ng'abalala bwe beeyisa.
As the manner of others is.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus so much.
Katusome tuwulire.
Let's read and we hear.
Bebulaniya esula ey'ekkumi. Nyonu abiri mu ttaano.
Hebrews 10:25.
Obutalekanga kukuŋŋaana wamu.
Yesu yebazibwe
nnyo.
Obutalekangayo okukuŋŋaana.
Ng'abalala bwe beeyisa.
Naddala ebiseera ebisinga nga tulaba ennaku ez'oluvannyuma
zinaatera
nga zituuse. Yesu yebazibwe
nnyo.
Tukuŋŋaana
kubanga
mu nnaku zino
ez'oluvannyuma
okwagala kw'abasinga obungi kugenda mu maaso n'okuwola. Mulimu abadde agamba mu mutima
gwe.
Kikakati nze bwe mbulwako gye nkuŋŋaana. Yesu yebazibwe
nnyo.
Naye ng'ajjukira waliwo ekiragiro ekirala. Babiri basatu bwe bakuŋŋaana ku lwange.
Gather for my sake.
Nganze wendi.
And I'm in the midst.
So rukungana.
Now the gathering.
Rutandikira ku omu n'ababiri.
It begins from one and two.
Naye ate waliwo oli kusindika okuyingira mu kibiina ekyabangi.
That which pushes you into the gathering of the many.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Okungana kw'omu babiri.
The gathering of one or two.
Kandi bakatundu kw'okukungana.
It may be a portion of the gathering.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era nga ebiro birina okutuuka.
The seasons have to come.
N'oyingira mu kibiina ekyabangi.
Enter in the general gathering.
Era ne tukwatagenda wamu tukuza ki? Okutukuza ekibiina. Yesu yebazibwe. So waliwo emitendera gy'okukuŋŋaana.
Buli
kesi singa oba olemereddwa mu kifo kyonna ky'oyinza okubeeramu. Nga mutuufu okusiina ku njiri ebuulirwa ku kitundu ky'eno kyonna. Mboliddwa gye nnyinza okugenda mu lukuŋŋaana olw'abangi. Funa ezzadde eryo oba mukyala wo mutandikira awo. Nga bwe munoonya waabwe muyinza okukuŋŋaanira eri abangi. Kubanga ensonga eziddako ez'okukuŋŋaana lwaki tukuŋŋaana? Kusindiikiriza obutakuŋŋaana buli
w'osanze.
Era ne Katonda n'atandika okugamba. Temugende e Beseri okunnoonya. Kubanga siriiyo. Kaakati nga gwe w'ogenderayo gw'omanyi. Yesu yebazibwe
nnyo.
Bw'ogendayo mu kifo ekyo ky'abeera agambyeko. N'osiŋŋanayo emizimu ne gikubaakuba
teweewuunya.
Yesu yebazibwe nnyo. So waliwo ensonga ez'okukuŋŋaana ezitunuulirwa bw'oba okuŋŋaana. So si kumala gakuŋŋaana mbu osanze babiri basatu bakuŋŋaanye naawe n'okuŋŋaana mbu. Olina okuzuula ensonga lwaki okuŋŋaana. Si buli wamu nti ojja kugenda okuŋŋaanewo. Ogambe mbu wama Yesu wagamba babiri basatu bakuŋŋaana nga w'oli ne weerabira nti bwe bakuŋŋaana ku lwange. Akagamba ako njagala okazeemu mu kigambo ekyo nga bakuŋŋaanya ku lwani? Ku lwa Yesu omutuufu. Kubanga era waliwo n'abakuŋŋaana ku lwa Yesu ow'obulimba. Baabeeranga n'abakuŋŋaanira nga bagayita makuŋŋaanira. Bayibuli mu kubikulu by'egamba. Ab'omu kuŋŋaaniro lya Setaani. Kati okukuŋŋaana nakwo olina okukulowoozaako. Nti kale okukuŋŋaana bakuŋŋaanye naye bakuŋŋaanye ku lwani? Ku lwa Kristo omutuufu oba ow'obulimba? Yesu yebazibwe nnyo. Kubanga bw'aba tunyonnya mu Bakolinso ekyokubiri essula ekkumi n'ennya. Olunyo lwa 2 mu 5. Ayogera naffe ng'agamba bw'ati.
Ebyama eby'omutima eby'omutima gwe birabisibwa. Era bw'atyo alikunama amaaso n'asinza Katonda ng'ayogera nga Katonda ali mu mmwe ddala. Nyo 26.
Kale chiri chiti abo Uganda.
How is it, brethren?
Bwemukungana nga.
When you always gather.
Ensonga zino wamanga zitunuulirwenga n'obwegendereza.
Now let them be considered very carefully.
Emu ku nsonga esooka.
One of the reasons. First Corinthians 14:26.
Buli muntu waliyo alina oluyimba.
Anyone with a hymn or a song.
Wabeerayo okutendereza.
There is a praising moving on.
N'okusinza.
And the worship.
Kati mulimu abajjabo nga si kye
kyabalisa. Now there are those who come and they didn't come for worship and
praise. Kati simanyi gwe okukungaana kukutegeeza
ki. I don't know your gathering is intending what.
Kubanga olabika okuba otonzeeyo okuko.
Or you seem to have created your own gathering.
Oba okwammwe okwaba sitaani.
Or your own gathering of the devils.
Olaba ne basitaani babikopa.
Even the devils copy that.
Ne musabo bwe bakungaana bakuba engoma
ne bayimba. Even the shrines when they gather they make sound their drums and they sing.
Kati n'ennyimba nazo zino zeegendereza.
Even the songs you have to be careful of them.
Kubanga muyinza okuyimba ezitali za Yesu.
You may sing songs which are not of Christ.
Ne muzina amazina agatali ga Yesu.
That thing is not of Christ.
Abamu baba buuza mugenda wa.
Somebody they ask you are you going?
Tugenda kusaba.
They are going to ask.
Bo bamanyi buli okuŋŋaana olin'okujja ng'otegesa
ebyokusaba
anti baasoma ekyandikiwa
kiri
ennyumba ya Mukama enaabeera nga yakola ki okusaba kyeki Yesu yebazibwe muntegeeze byamwetaaga okuyita mu kusaba mu kwenenya ne mu kwebaza kati okusaba kusobola okuyita mu ngeri
zonna
ayinza n'okugamba mujja tutese ffe n'otula butuuza awo n'owulira ekigambo nga bw'oteesa
naye
nga nakwo okusaba kaakati ono sabaasaba gwe mubaddeko ng'ojja okoze lisiti olowooza ye katonda talina byagala kukolera nga
tobisabye
Yesu yeebazibwe naye bwe tukuŋŋaana omanyi mulimu abantu tukasalayo okutendereza ye n'ayimirira tutendereza ye nga
ayimiridde
omanyi mubadde n'empisa embizi muze muyige omusumba tubeera tutendereza abeera atudde mu ntebeze oba ye tebamutonda kutendereza katonda nange sinabitegeera bye bakola abamu tuba tutendereza nga tebali nawo abeereyo mu ofiisi kaakati n'alinda nga biggwako n'ayingirawo nga mukuba engalo kale tuganye bw'oba abaddeko ng'akooye alina gy'ava ogambako kale naye ebiseera ebisinga bakola ekintu ekyo nga bamanyi mmwe musinza katonda omulamu ate ye yamuvaako kati aba tajja kubaawo mu kusinza
okwo
abamu bagamba nze omanye ebintu by'okusinza ebyo sirina mwoyo wa kusinza n'akutendereza kati ye bw'atuuka okukuŋŋaana mbu ye tabeera mu mwoyo oyo ate naddala abantu abalina alinawo ku busente bw'ensi eno bw'amala okuvuga pulado aba tayagala kutendereza nakusinza obwo obusente n'obwo obumotoka motoka bwe mulaba
naye
erabira eyamuwa omwoyo gwalimu ng'ayambadde omubiri n'omubiri nga yeyagumuwa n'asobola okukola sente tebaagala nnyo bintu byakusinze era omusiŋŋaana asinzanga abala sente ayinza yeewunya n'okwewunya mwe mugyewo essanyu erisinza ne musanyuka ye bw'aba abala sente lwajjukira okumwenya naye waasinza mukama abeera
anyize
kaakati bwe tukuŋŋaana
gather
abamu batubaza ne baddeeyo wabweru ne batambulatambula
go outside move around wait for that session to finish
manya nti kyekitundutundu kw'ebyo ensonga lwaki tuba tukuŋŋaanye
part of the reason why we gather
era abali mu ggulu
and those in heaven
bamalayika n'abatukuvu bakuŋŋaana lwa nsonga ezo so tetumala gakuŋŋaana omanye abasinga gwe obadde ofa kimubadde kasita ndabye ekuŋŋaanira oba ekkanisa ng'oyingira tugenze kuŋŋaana yekyo kibadde namwogamba tugenda kusaba era nga bakubuuza olagawa ŋŋenda kusaba naye bannaye okusabiriza katonda buli kiseera nakyo bannaye olijjako ddinga ozze kuyigirizibwa kubanga ayina wayogera nti mukkiriza okuyigirizibwa kwange so si feeza naye nga ebiseera ebisinga tujja ffe feeza
zitulesa
asande yaleero nina ebyokusabira tobola katonda yaga oba muli ku spiriti nga musabiriza mwe
mumanyi
n'abalekawo ne musabasaba ne mubeerayo n'oli saba saba yesu yebazibwe naye agambye wetukuŋŋaana waliwo alina oluyimba si nnyimba zino ezaffe ez'oku
nsi
ennyimba ezimbibwa ne mu ggulu naye kati ogenda n'osiŋŋaana abayimbi batuleetedde dance heaven mama
and they are shaking like this
ni wewunya malaika kimugulu azina
bwati angel in heaven dances like that
tulina okulowooza ekigambo ekyo nga kigenda wala eky'okukuŋŋaana
that what goes far of gathering
omubi olumusi kyetaagisa na wiiki nga nambo kukisomesa omuntu okukitegeerera ddala
obulungi
kuba kati twandibanga ebyokukuŋŋaana bibadde bifuuse nga tebirina
makulu
oli n'akuŋŋaana nga yazze kumulagula era bwe mutamulagula embeera yo ebeera bubi nnyo wammasooka otwongere
otusome
waliwo alina okuyigiriza kagali ogerana baleese omusumba talina adde n'okuyigiriza agenda kwogera muli awo mumukuŋŋaanyi kaka
teeberezaamuogenda
mu ddiini
weewuwegwe
badadde talina kuyigiriza agamba kimu mulime enguudo kyokka emirimu gy'abakyamaani kati ate gyazeemu kakali osiŋŋaana mu muzikiti ng'oli aliwali
eri
kakali abasiraamu n'ayogera nga tewali kyakutegeera
kitegeerekka
ate omanyi baagera ne balowooza
nti
omubulizi w'enjiri abeera alina kwogerayogerayogera era wayogeranga ennyo nga bagamba omubulizi wa
njiri because of your many words
kumbe oli kadeyideyi
yet you are just a person speaking
wali ogwanira ogenda otunda engoye
oziyimbe and you sing for the clothing
olina okuba nga bwoba ojja katuba olinamu
okuyigiriza
ng'olina ky'ogenda okuleeta omusana ogw'ekigambo tuyige kati ate gwe yakuŋŋaana nga togenze kuyiga naawe walina obuzibu bw'amaanyi kubanga olina okuba nga mubikuleesa okukuŋŋaana mulimu okuyiga era bw'olaba toyiga kola kompuleini eri musumbawo nge musumba nga naye nze siyiga nsabiraako waki omwoyo annyamba enjige olina okuba ng'oyiga alina okuyigiriza
olinaalibwojja
kujja noosaba akatuuti
nsooke
tukubuuza ogenda yigiriza
ki
oba oli musumba tukusuubira okuyigiriza okusumba si kujja
buzimumpaamu
katuuti sijja kuwamu katuuti njasooka kukubuuza ogenda kuyigiriza
ki
nsumba madde njaga kuyigiriza kumaanyi agali mu kigambo mbuulira gali
gatyasooka
ompitiremu ondabe nga by'oyigiriza gyamaanyi agali mu kigambo kakati bw'oyimusa okukkiriza nga nsookabakuyimusa ng'ogenda kuleekaana omanyi mukatale gy'okoma okuleekaana bakuulira babeera bangi twagala okumanya nti amaanyi agali mu
kigambo
kasita okikkiriza kuli kutya
okukkiriza
balumi
10:17
kuva mu kuwulira
n'okulya
ekigambo
kyaulira
ekigambo
kyamu
zaburi
13:19-20
bamalayika abazira ab'amaanyi abatuukiza ekigambo kya Katonda olw'okkiriza ekigambo kya Katonda waliyo bamalayika emabega abakituukiriza olabye amaanyi ago agali mu kigambo awo mba ndaba nga ne bona abeera mubuulizi wa njiri ne bona abannabbi olina amaanyi g'oleesa agali mu kigambo kye tugenda okulaba naye nga tewali kuyigiriza totawaana kukuŋŋaana kati ebiro bye wamala byali bingi oba wamala emyaka nga
2-7-5
walokoka naye nga toyigirizibwanga bayibuli yegamba nga bayiga
bulijjo
naye nga tebatuukira ddala mu
kutegeera
babakyamuukiriza bukyamuukiriza eyo nayo nsonga muyinza okuba muyiga naye nga temutuuka mu kutegeera ekyo nakyo kibi nnyo okubanga mutuufu ebbanga lyonna okuŋŋaana naye nga bayinza n'otuuka okubuuza eggulu lyogenda mu lifaanana
litya
niwagamba kati oyagala
lifaanana
libeeramu entebe eya
Katonda
ne bamalayika
tuwa
ebyawandiika tomanyi ggulu tunula waggulu
olaba
naye mutuufu mulokole nga olokosa emyaka gye egiwera oyagala geera mubune nga tomanyi na bwerifaanana bayibuli nga egamba olina okuba omwetegefu okunyonnyola essuubi lyo naye nga tosadde okunyonnyola essuubi lyo ŋŋenda
mugulufaanana Heaven?
There are
angels
there.
Now let me ask.
Angels,
how do they appear?
Now
there are those young ones, the junior ones.
Mulokole nga tayina byamanyi naye nga akuŋŋaana.
Bamalayika mulimu abakazi
mulimu abakazi bamalayika.
Female angels?
Munaye mulimu abakazi.
When there are female angels?
Nzi pastor
byoyogera. What are you speaking, pastor?
Tugenda osoma mu Mark
12. Mark 12.
25-27 tuli banga bamalayika teri kuwasa teri
kufumbirwa
kitegeeza tewali mukazi oba musajja tebalina bitundu ebyo ebyekyama ng'ebyammwe naye nga pasita akugamba muggulu saba mukama ntuuseyo ne mukyala wange tubeereyo nga tweyagala bona obizanyisa ebyo ebintu ninga walokoka okuŋŋaana naye ng'omala biseera byo bambi bakuleekanya n'obuukabuuka omanyi bwe balaba bye bababuulira tebijja nga temusanyuka babaga musooke muyimuke tugenda okuno okuyingira ekibuga tudduke nga basooka babadduse embiraawo nga badda bagamba tuyingira gamba sitaani nyingira kati mulyango gwaggulu nyingira ng'ategedde byabayigiriza tebitewali makulu kati alina okunoonya ye bakyamusakyamusaawo bwe tukuŋŋaana tulina okuba nga tuyigirizibwa ate netutuuka mu kutegeerera ddala tuleme kumala biseera bannange zino sisi nkuŋŋaana zakunywa
bbiya
siku tetwaze wange kulaba mupiira kubanga nabo bakuŋŋaana okulaba emipiira nabo gye
bali
ate nabo babeerako bye bayiga akwata amannya ga ronaldo
n'abalala
naye gwe
n'okuŋŋaana
nga emyaka musanvu
olina
ennyiriri
satu oba lumu
nga n'agenda okukuŋŋaana okulaba omupiira waakiri akwata amannya nga asatu ag'abazannyi n'enkya n'agattako bw'ati n'amanya n'omu gye bamutunda n'omulala gye bamujja waliwo abakuŋŋaana okulaba firimu agikunyumiza nga bwe yagirabe yonna naye nga gwewakuŋŋaana mu kusoma katonda tolina by'omanyi mbunaye wakuŋŋaana bwe mukuŋŋaana waliwo alina okuyigiriza
kakati
mulimu abanyiigiranga edda mutume tatuwa
katuuti
mutume tatuwa katuuti buli kiseera yabuulira yekka
naye
naawe ogoloza nze njaa kuyimirira bbanga lyonna nange nange njaa kuwummula naye siwawummula nga sinabakulabawo abantu abawandiikiddwamu ebigambo
eby'amazima
abanaasobola okuyigiriza abalala bwe tunaamala okukkaanya ku nsonga eyo nga mukuŋŋaanyenga ne wabaawo okuyigiriza ne muyiga nga musobola okuyigiriza abaki naye n'okuŋŋaana n'okaddiira awantu ne bagamba mukadde wa
kanisa
naye nga obukadde bwonvi
sikutegeera
bwe bagambye abakadde b'omuggulu abakadde banvi muggulu tulinayo abakadde 24 naye bamanyi era okuyita omukadde w'ekkanisa naye wobeera wa myaka
3
singa otukakasa nga olina ebyama by'ekkanisa okumanya n'oyitibwa omukadde
w'ekkanisaakadde
tujja kujjawo bakadde era gwe webeezaawo ng'okaddiwa ebibyo nga toli mu kumanya nga weesunga okuweebwa ekirabo eky'obukadde
bw'ekkanisa
oli awo toyagala kumanya owooza kimu mufe twakaddiwa tunaweebwa ekirabo ky'obukadde bw'ekkanisa waliwo ayagala okubeera
youth pastor
naye ayogera bwogezi nnyo tetujja kukukkiriza ebyo afuba kulaba nga ajjamu engatto y'omusumba n'agisiimuula bamuwa obw'obuyusi
pasito
kale ne bwogijjamu yange n'ogikuba nga tolinaamu kuyigiriza ne bw'obeera nga nze nkuzaala mu mubiri ne bw'obeera mukyala
wange
paka ng'olaze ebigendwa nti abantu webanaakuŋŋaana olina ekyokubawa ekiri mu mazima g'ekigambo kya
katonda
naye ebyo mbu mutabani
we
abuuliremuko twala eri naawe kakati mulimu aga nze nja kubeera mukwano gwa mutuma ajja kumpa mbuuliremu gundi akatuuti sikange ka
mukama
ate alina ensonga zayagala oyogerereko nga zize nga toyogera
byoyagalawo
era bwe tunaakuzuula nga gwe ojja kuno n'oyogera byoyagala tujja kula nga tukaimuwetulireko wali osooka ogende otule mu kuteesa kwa mukama osooka omaakinga ebigambo tumalire yaawe tulabe ekirala kye tutunuulire ennyo mu kukuŋŋaana
Look much onto gathering.
First
Corinthians 14:26.
Everyone
is God revealed.
You are a faithful woman. bayibuli egamba abantu bazikidde olw'okubula okumanya era bazikiridde olw'okubula
okubikulirwa
okubikulirwa kubeera mu
kumanya
si mu kujjagamba nti nkulaba musajja gw'oli musezi ekyo kanyongeza ka kubikulirwa ate mukama bw'aba akwogerako
agamba
nti omuweereza wange yani
who is my servant
ye muzibe
he is a blind
alaba bingi nayogerako
bitono
awulira bingi nayogerako
bitonoagubire
bwenkula nga oli musezi nyinza okulina nga otutudde wali nenga naye muna olina ekizibu ekiro odduka
embiro
n'ogenda n'osera naye sitakyogera ano kuba ano tulina ebirala okubikulirwa okukulu okwokwogerako bayibuli bweyogera mu bakolise yegamba nti bwe mumala ne muleeta enjiri ebyama by'omumutima gw'omuntu ne bibikkulirwa
kati bino ebirala nti nyabo olina ekizimba mu bitundu byegundi nkulinda wali ate sikugamba nti leka nkwateko
tusabireyo
kubanga bebulaniya
nya
13 ngamba ebintu byonna biruddwa bulungi eri ogwe tuletera ebigambo byaffe n'omukono gwe teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola nze ng'olwo gwange nga mumpi ogugwe ne gutuukira ddala wali woyagala
basabire
Yesu kati bw'ojja ng'oli muweereza jjukira ffe wano tewali agenda kubeera mugoberezi wano tubakwasa ebigambo nga mulina kuba abaweereza olina okulabika ng'olina waakiri ky'obikuliddwa si kujja wano mbabuulire nabikuliddwa wabaddewo okubikulirwa okwanguddeko Rema Word mukama yagambye abasajja asatu leero n'abakazi asatu abanaamuwa saddaaka ey'obukadde
10
agenda kuba nga abaviirayo naye twagala okubikulirwa kuli mu kigambo nga bwe nasooka okugambako osome ekigambo okibikulirwe buziba oleete ebyandiko ebirala obigatteko tugambe nti osomye ekyawandiikibwa balumi 8:14 abakulembera omwoyo wa katonda be baana ba katonda nga mwoyo mutukuvu owadde otudda nakugamba naye abakulemberamu abatwalawa n'oleeta bakoliiso soka esulayo kubiri nti twetwawa mwoyo gwansi twawa omwoyo ava mu ggulu n'akugaziyiza tegeeza tukulemberamu tuzza mu ggulu kubanga atakuŋŋanyizaamu ne yesu ye mulabe yesu akuŋŋanyizaawe nti mu ggulu kitegeeza omwoyo atukulemberamu tutwala mu ggulu n'ogaziya n'omusaba okubikulirwa ne kugaziwa tugambe n'osoma mu Daniyeri 7 naye ndaba ensolo ennyanga ziva mu mazzi n'obikulirwa wamma kusinza ku lwabirimu 3 Daniyeri 7 ensolo zino si nsolo za ddala bagambye bulibeera bwakabaka ti naye obwakabaka bwe buki obwakabaka bwa sitaani nti kyeki nti Matayo 12:8 bwe tufuna ekyokulabirako ekyobwakabaka bwa katonda kitegeeza ki ti bwe mbanga ngaoba emizimu oba omwoyo wa katonda obwakabaka bwa katonda bumaze okubajjanaye nfuna okubikulirwa nti ekitegeeza bwe kiba mu bwakabaka bwa katonda okulabisibako omwoyo bwe kulabisibako obwakabaka bwa katonda kitegeeza ensolo eno gwe mwoyo gwa sitaani obwakabaka bwa sitaani nenzija mu befeso 2 nensoma gwe mwoyo ogukoze abaana abajeemu nti naye lwaki ensolo ate eva mu mazzi nti amazzi amangi obikulirwa 17:15 bikana nnimi na mawanga mwoyo guli mu bantu mwoyo gwa sitaani olaba kyetuyita okubikulirwa gye kugenda okubikulirwa kwekumanya kati bwe muba mukuŋŋaanya wateekwa okuba nga waliwo okubikulirwa buli kiseera kubanga teri ayigiriza nga taleeta kubikulirwa kiba kizibu nnyo neeteberezaamu nga wakuŋŋaananga omusumba oba nabbi oba omuweereza oyo n'ayogera olunaku lwonna nga tolina byobikuliddwa n'afuna sitole ezakukubawo n'okyamukakyamuka olwaleero ye owulira amaanyi waliwo amaanyi situka ogaite nago gajja abasajja bayogeranga okubikulirwa abantu ne bawonyezebwa omutume
Stephen
bikola by'abatume 7 yayogera okubikulirwa bonna ne bawulira nga batidde we bali omwoyo omutukuvu n'asooka abakwata emitima gyonna ne bawulira nga mu butuufu gubasinze ne bagaa naye omusajja tumukuba abayinja oluggulu ne lyeggulaawo n'alaba mukama waffe ali ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe
n'abagamba mulaba
n'agamba
naye basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola n'agamba
oka
mbasonyiwewe pawulo jyangugwe sawulo avunaanyiziddwa ogenda buulira enjiri ya
sitiveniyiyo
yalina okubuulira okusasula naye abalala beyakubanga kankubuulira mukama waffe yagenda n'annyonnyola ebyawandiikibwa ng'azuukidde n'abikula n'abikula bayibuli egamba mu luka
23:24
ti n'atandikira ku musa okubannyonnyola okubabikulira amazima ebimukwatako nti ne bawuliranga emitima gyabwe gyokyerera kanguye waliwo amaanyi agali mu kigambo lwakuba ndi gaali gwali tewabadde kubikulirwa kakati nga tulina bapika bupisi mu mbeera
eyo
elayija n'ayita omuliro
olwali
tugenda kuyita
omuliro
situka tuyite omuliro
omuliro
omuliro naye yaguyita atya kyajja kitya wavaawa bayibuli awo ekugambira mbasekabaka ekyokubiri mukaaga
15:20
babikula amaaso gahazi n'alaba bamalayika ab'embalaasi ez'omuliro n'amagaali babeeranga baweereza
nabo
wamma omuliro yagwetanga bano bamalayika be
baguwandulanga
wabaawo okumanya kwe kubikulirwa kati tetusobola kumala gakuŋŋaana kuŋŋaana mbu twakuŋŋaanye mu kkanisa singa tunaategeera ebigambo ebyo ojja kunyikira mu kukuŋŋaana okutegeerekeka naye n'okuŋŋaana emyaka gyo
gyonna
osiimuula kkuŋŋaaniro mbuoli mubuweereza ekyo ekirabo nze bwe nkebera mu bayibuli
sikirabamu
kirabayo kirabo kyakusiimuula kkanisa eriyitibwa ekkuŋŋaaniro ekyo tukikola ffenna kirabo kyaffe ffenna kirabo kyakuyamba kati mbugu wakifuula kirabo ky'omuweerereza agali bonna amala okunoonya mu byawandiikibwa n'okeberamu ekirabo ky'okusiimuula ekkuŋŋaaniro n'ekyokkuba engatto
z'omusumba
omulala abeereesewo maka g'omusumba akuba ngatto bwe kyekirabo kye era bakujeregano mbuolina amafuta g'okkuba engatto tetuganye bw'otuukayo nga weetagisa okuyamba era oyamba n'okuba ku ngatto z'omusumba n'okumugololerako n'okukola ku mirimu ewaka naye si kirabo nti kirabo kyoggwe kituufu ekirabo ky'okuyamba mwekiri naye si mu ngeri eyo kubanga okuyamba toyamba musumba yeko olina oyamba
n'ab'oluganda
naye waliwo ekirabo ekyo tukiseyalinga ffenna nange nsobola okugjaewo nitwoze n'ofumba nga bwenjoze
ebintu
kubanga ekirabo ky'okuyamba nange
nkirina
abatanda bangako mmwe mugamba abasumba tebamanyi kubanga munnange tebaatula mukama waateeseza ebigambo buli omu yamanyi gye yakuŋŋaanya ebibye anti buli omu yagamba afunye okubikulirwa katulabe ekirala lwaki tukuŋŋaana waliwo alina
tanks
omu ayagala goloka rima marakarabababababababababa anti twakuŋŋaanya yalowooza mbwe tukuŋŋaana alina kumala googera alina olulimi olina okubanga waluwulidde ng'oyenda lutunyonnyola bane nawulidde ekigambo oba mpulidde ekigambo kigamba erira masabakutan ndikitegeeza kitange kitange lwaki ondekeredde okusinza mu 23:23
kubanga abaali boogera ennimi
yegamba
nti baali boogera ebikulu bya katonda kakati gwe twagala nawo bw'oyimuka okuzoogerangaawe otubuulira ebyobadde oyogera naye bw'oba tolina kyakuvunula ogenda odda eri obyogere ne katonda ate omusabe akubuulire kubanga oyinza okuwambibwa nga tomanyi nti oyogera bintu by'abasitaani naffe ng'abavunaanyizibwa ku mwoyo oba ku myoyo gyammwe bwe tukusinga naye ng'oyogera
by'otategeeraundi tobulamwogera biki
katonda mubadde obadde mwogera
byamanaye
olina okubanga ovuunulwa kubanga ayogera nti ennimi akuwa ennimi musabe ng'akuwe n'okuvuunula naye oli ayagala kimubane mulaba omanyi funulwe gimuwakanya amazima muwakanya n'ennimi bayibuli tegamba bwe tukuŋŋaana alina olulimi nebakugamba alwogere nga tewali kuyigiriza waliwo gye twagendako ebisaidi y'erubaga tuba tusoma
enno
twasomanga
biki
nze nabalaba nga tewali kye
tusoma
naye nga mulimu omulala ali wali
rtapashira
makarapatapashiru akati ng'amala
ababuuzo
babadde bagamba
kiamba
laba nnono omwoyo yakusiriwaza busiriwaza mufo kyakuwa
amagezi
oba ekkanisa ogiyisa essabu kubanga musabe emizimu gye gikugwirako negimala okuvaako n'obuuza ababaddewo abadde jajja
agamba
kati oli awo weeyogeza by'otategeera mbuno simanyi oli mu mwoyo mwoyogera nnimi abaali mubikola batuma essula ey'okubiri ennimi zaali ziwulikika bulungi abaali betoddewo nga
baziwulirabazitegeeza
nti bwobanga gwe tosobola zivuunula atiisa ekirabo ekirala bakiwa omulala avuunule twagala ekkanisa erina odeyo nga tukuŋŋaana mu kukuŋŋaana kw'abatukuvu ng'ebakuŋŋaana mu ggulu nga tukuŋŋaana nga tulina oda naye tuba tuli awo tulika tuli
tunga
nabbi atanda waliwo kyendaba emizimu gijo giva emagombe
gijja
gendayo mu mwoyo totawaana kwogera naffe ogiziiza otuuka bw'ogirengera ng'osaba mukama ntwala mu lutale eri munsi y'omwoyo kubanga yesu yalaba sitaani ng'ali mu
pita
naye teyaggulawo lutalo lwawamu
yamugana
jangu n'amuzza ebbali gwe
sitaani
nga tayagala tutabula kibiina kubanga waliwo okubikulirwa okujja nga olina kukwatamu nga gwe wabeerawo okwawamu nga mukama agambye tusabire wamu yesu yeebazibwa naye guno omuzinawo gwe tulina tegumala temutuwa mirala obudde buwedde ono mumugyeeko atumulisamu yesu yeebazibwe somu byonna kyenjagala okukutegeeza owooluganda ensonga z'okukuŋŋaana kwa katonda tukutwale nga kuŋŋaana
kw'abatukuvu
si kwakula lukalaluka omulala mbwe omwoyo gumuguddeko agwa mu bute baabumenya ng'enkya omwoyo aga muzigule naye omwe omutukuvu lwaki wakubye omuntu mu butebe
bwaffe
mulimu negaga kati nga si muzimu naye nga bagamba mbwe ali kujuzibwa mwoyo naye nga yagwa mu butebe n'ogamba yiibanna omwoyo abadde ki ate bagambe bagamba mbusimanyi omwoyo tannaba mbwe ono gwazzeeko tannatuuka kumuwanirira tannakula mu mwoyo okukwatamu kati kyensooka okwebuuza omwoyo ye mwoyo w'amaanyi mpo kya anyweza amavivi goona agalagaya amukuba bukubi bigwo mulimu abintu ebimu nga tetwabimanya naye kankubye toyinza kuŋŋamba omwe omutukuvu yase kuggwe n'otandika okugwa eri mu bwevulungula
tasobola kuyimiriza kumavivi kumagurugo kati gwe bakubanga gwe Dawudi yawandika zaburi wandizi wandi singer omoyo ali kugwa wandika zaburi ale ekyewunza bali bali bawandisa uno oboya bwenaka kakali gwe wandika me oteka mu bwino n'omweyira baringa bakoza mu bwino ngateka mu aka najja muna wandika obakwa batumye wandika zaburi zonna wandizi kulukunyiza kakati waliwo bana abooluganda ebintu bino tubitegeere okukuŋŋaana kw'ekkanisa si kw'abantu balalulalu tuli bantu abatukuzibwa katonda tulaga ekitiibwa kya katonda tetuyinza kukola bintu ntubitasaana pasita ali mu bukodi akola waliwo gwendabye gubasirise ku masimu ali agambye abantu basabire ebitundu akutte naye wali eri wennyini anywezezza asabira ne bonna abakuŋŋaanya
Pray for it even others have covered.
Kakati muri basiru
basiru. Are you foolish?
Muri mwe bintu ngakati bya kuswaza linya
lya Yesu. They are to ashamed the name of Jesus.
Ngali tugenda kukanya na
byo nakati. Agree with them.
Kubanga tugenda okuwe mukiriza ebintu ebyo.
Going to expose the
faith. Naba bikola barugendere.
Those who do them will get ashamed.
Yes,
praise Jesus.
Tujja tegeza abantu bachi balino kungana. Mukungana kwa abantu kuvuka katonda. Kati gwogenda okuŋŋaana ebyokuŋŋaana olaba obanga eyo waliyo okuŋŋaana kwa
katonda
omulala ye pasita abeera
mukubu
abeera avuma gwe musumba gundi oli musiru mukama waffe yatugamba
waakiri
tuleete ebibala
byabwe
abantu babalabire ku
kiri kubanga
ate naawe bw'ate bw'oba ovuma
buvumi
simu omanyi bayibuli naawe egamba ani yabaloga ekyo kyoyinza
okikozesa
oba nooga naye banna lwaki tukkiriza obusirusiru
mufelanguage
zibeera bwe zitezi
obwakatonaera
mu bayibuli
mwezinaye
ole naaweereza munene
olinamuweereza
so okukuŋŋaana ne kufuuka kwa
kavuyo
nga oli tasonyiwa musumba tasonyiwa n'ekibiina kye
tebasonyiwa
wabulanga mugamba nti mukuŋŋaana mu kukuŋŋaana mbu kwa yesu ayongera n'agamba waliwo alina okutegeeza okutegeeza okumanya kiragiro ku kiragiro ng'olinayo ekintu ky'ogenda okunyonyola ennyiriri nga zaakubikuliddwa eziwererako ddala byonna bikolebwa olw'okukola ki olw'okuzimba ekkanisa kanisa zikizimbe wabula yeggwe naye ozimbiddwa
kwenkana
otuuse ku kigera kya
kristo
kubanga bayibuli oyogera mu beefesesula
eyokuna
nti ebirabo eby'omwoyo byaweebwa olw'okuzimba ekkanisa otuuka ku kigera kya
kristo
okumanya nga kristo bw'amanyi otuuke okuba nga olina endowooza ya mukama waffe yesu
muggwe
ebigambo bya kristo nga biri muggwe naye osiŋŋaana awantu babeera mu kulagula abamu bagamba eno ekkanisa bagiyita
avestingera
enjiri ebeerawo yakuavestinga kati gw'oliyiga ddi
ebirala
ekkanisa mbu ya mirakulo babeera mu
mirakulo
naye bwe tunaatera okuyingira okusoma kristo omutuufu n'ekkanisa ne bakristo abobulima n'amakanisa
gaabwe
ekkanisa yesu tesobola kubeerawo nga terina birabo byonna si bitaanu byokka wabula byonna kubanga buli ajjibwa ajja mu kkanisa aweebwa ekirabo
kye
kimu bibiri bisatu paka ku bitaanu era nga buli kimu kiba kirina okukola mu kukuŋŋaana
okwo
okusobola okuzimba ekkanisa tutuuke ku kigera kya mukama waffe yesu
Yes,
praise Jesus so much.
So olw'obudde.
Now because of time.
Mpozi tusobola okwongera okugaziya mu
bigambobasinga
bagambanaye ndowooza okukuŋŋaana kwandibadde kwakusaba naye katonda
agambandi
singa oyongera okukuŋŋaana mu kuyigirizibwa kwe n'omanya
amazima
go gokagasa okufuula
ow'eddiini
nga gubakuŋŋanye n'omanya
amazima
emizimu negifubuluka
gyokka
nga tebakusabidde
nako
ate eyo oba ofunye musingi gwennyini kubanga ye sitaani oba emizimu gye bw'ogugoba n'otazimba nnyumba
eno
nga guleeta ensanvu bagenda osiŋŋana ennyumba baagyeze bulungi naye sinzimbe jjukira ebirabo ebyalina okugizimba tebyazimba tewaaliwo okubikolebwa tewaaliwo okutegeera tewaaliwo okusomesa negukomyawo emikwano gyago nsanvu nebayingira mu muntu oyo obulaba nti kanisa babagubako emizimu buli kiseera genda fire negirekano negiduka negigenda negitukayo
negia
kale nemulyoka musabira omuntu oyo nga tatereranaye singa omuntu abeeramu omusana gw'ekigambo gimulengereyo negigamba yesu tumumanyi naawe gyalengerera ngaeri mukama waffe yesu negigamba mukama waffe mwana wa katonda oze okutuzikiriza gitegererawo nti olina ebyokulwanisa ebyentalo enjiri mu bigere amazima mu kiwato ekyomukifuba ekyobutuukirivu okukkiriza kw'ekigambo kya katonda engabo y'okukkiriza kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku lunyiriri ekitala ky'ekigambo endagaano empya n'enkadde bigimanyirawo nti obimanyi bulungi sapeewo y'obulokozi akulemberamu ye mwoyo omutukuvu eyakambiko yatume mu nnimi ez'omuliro ebamanyi oyo naye mwabeeranga guno muli mu kujjuzibwa
mwoyo
nga buli lunaku bakujjuza kumbe mizimu najjula n'enkyabwa kumbe babafuula mpagi za bulogo mu kkanisa agisimbamu mmwe mwe gibeera enkya n'agigiyitamu n'akanyuga mu bantu n'agisetolingisa mu omu n'akomawo nagy enkya so abooluganda bwe tukuŋŋaana waliwo ensonga enkulu ezoogeddwako
wammanu
eziyina okutunulira n'obwegendereza mpozi era n'ekintu ekirala era bwe tukuŋŋaana wegenderezenga mu kulya omubiri gwa mukama waffe
yesu
nga twogera ku kigambo kubanga abamu babeera balwadde abalala babeera banafu n'abalala bafa bwe twogera ku kuŋŋaana ku mubiri gwa mukama waffe yesu yatugamba bye bigambo byatugamba kubanga yatugamba emunaalya omubiri gwange ne munywa n'omusaayi gwange munaabeeranga balamu naye n'atugamba ebigambo bye mbagamba gwe mwoyo ate bwe bulamu so bwe tuba tusembera ku kigambo gwe mubiri gwa
kristo
bwe tunywa omwoyo omutukuvu gwe musayi gwa yesu nga tujjuzibwa omwoyo omutukuvu kubanga ayogera ng'omusayi n'amazzi n'omwoyo bakkaanya mu kimu so nja kunyonywa ku kigambo
ekyo
abantu bangi bakuŋŋaana
eri
enjiri ey'amazima ne babeera banafu nnyo ne balwala n'abalala ne bafa kubanga abamu bakuŋŋaana nga tebali mu kukuŋŋaana okutuufu obeera osomesa ng'alondamu ebibye nebiryoka bikuba oyo jjukira oba obinnyonnyola nebibanga muliro ogwokya nga tebikusiŋŋaana olina olwazi mu mutima omwo nebiryoka birikubaakuba abalala ky'ova olaba mumanyi okuva ewakeyo nga muli banafu mulinga balwadde naye mutuuka wano nemutandika nemubate balamu bulungi kubanga omala owulira ano ebigambo n'otuukayo n'okaayana nabo nga bulungi osoma mu bayibuli noga naye kino sijja kino ekyandikibwa kirabika ky'abamisiri
nemulyoka mubeera banafu
obwavu
ne buluma
ate
bana ekisinga okwewunyisa
ku mbeera
mubeera mungaokuŋŋaana
naye
nga enjiri gwate ba bukubi
mu kiseera
olwala bulwazi olumu obeera munafu abalala bafaana okufa lwa kusembera ku njiri n'okuwakana kimugambira dda nakiwulira naye nga kati ogenda kuwulira jukira ebigambo byetwogera gwe mwoyo yennyini kati olwanagana n'omwoyo nemukola empaka naye ate weegendereza nnyo kubanga ate abasinga okubeera ku lusegere lw'abaweereza ba katonda
ne
basinga ofunamu obuzibu
obwo
yesu yebazibu omanyi mukama waffe baamuzaala nazaleesi naye ebyamagero byakolebwayo
bibuli
egamba nti nabbi tasibwa mu kitiibwa gye bakola
n'ebyamagero
bibeera bitono
kati
nno muyinza okubeera ano nemukuŋŋaana leero nemufunamu kitono okusinga abagenda
okujja
lwakutuuka nemukuŋŋaana nemumanyiira ebigambo noga kati nange
mumanyi
tebibeera kukumanya tuli wamu n'omwoyo
omutukuvu
ekyo nakyo kyabulabe kubanga bangi bakuŋŋaana ne balwalira ddala aba ne babeera banafu nnyo nga tugyeko kubanga waliyo okuwakanyizibwa kw'omubi sitaani bwe biba bigezo n'olwalo bano wabaawo bwe tusaba biggwawo
ebyo
naye tugenda okula tukusabira
naye
toddamu maanyi towona obwavu gwe gwe butavaako
nga
bannaye lwaki tavaako bwavu ono twakamuteekako emikono beeneka kumbe ye bwakuŋŋaana abeera n'ebigendererwa
byen'ebibalo
bye nga bawakana n'enjiri buli kiseera ajja agamba
nayesinga
leero babuulira ku njiri ebyenfuna
agenda
otutuukana ngu
muyasetinze birala
nga bakubagana
bubibuli
bayibuli egaa ndi mukama waffe bwe yali annyonnyola ebigambo nga muliro mu mitima gy'abantu oba olwanagana n'omuliro ogwokya
bayibuli
egamba ekigambo kya
katondamuliro
ogwokya va kubiri embadde nga keeri naye wano nga kinyonywa lunyiriri ku lunyiriri ugambye oyinza ofuna obwavu obwewuunyisa ng'oyita ne yesu naye nga gwe mulwadde atawona nga gwe
lazaalo
ate mulimu abalala bo babeera mu mitawaana gyansi
bo
buli kiseera babeera beegamba olwaleero nina emirimu mingi ewaka abo
bamalize
bamasa
yagagundi
emitawaana gyensi nga
gikumazeewo
muganda wo naafaayo nnyo ku bigambo byenjiri naye gwe
oli mitawaana
kubanga yesu teyamulabanga mu kusoma ekigambo nga bamubuuza obeera mba nfumba mukama nabadde nnaddiiru gye nakoze nga mutuufu sagasowagisazaamu mukama nakulumiriza
ddiiruwaliwo
ebigambo ebikululayo byolina okuwulira nina ddiiru ogenda otutuukayo nga teyajankalanya
ati
abamu nga munange mubeera balwadde mubeera baavu nga lazaalo mukama alina okukuumira awo kuba olaba olina olugezigezi lw'obwavu bwonaakuwa
sente
olina akaddiiru ka mitwalo asatu bwanaakuwayo obukadde ebisatu onaddamu okulabikako kyovula mu kanisa mulimu ababeera abaavu paka naye nga tetugenda bakkiriza mu new generation tujja kwaniriza nga bwolinawo olina ofuuka ekitonde ekijja kubanga bayibuli etukagatako okulaba nga temuba mwavu mumasekkati
gaffe
kyamateeka 14:15 okulaba buli omu ng'afuna ng'obwetaavu bwe bukolaki so tulina okubategeeza lwaki mukuŋŋaana okuŋŋaane ku kigambo ng'otuukiridde ekigambo kikukolemu omulimu omanye amazima gakufuula ow'eddembe naye no dakiika oba wakafuluma wali ekyo ekigambo kye twogerako kigenda wala tusiga nga olwazi
lw'otaddewo
mutima gwo luki tukasukako ebigambo
Others,
they prepared sand as their soil.
Their heart is sand.
They said, I will not open so much for these things.
So,
I have to first watch and see.
Me,
I have my things I first learned.
Fruitful.
But no. Now they put sand there.
When
they reach out there,
the problem
comes, they sweep off all what they have had.
Others
have holes in their hearts. Throw upon their hooks by the thorns.
Even
the one who
fights
for them, it leaves tearing the entire heart.
That's what we get.
Others, you're poor.
Others
prepare their heart to fertile soil.
It bears
fruit.
They
see the goodness of the word.
Yes, yes.
Praise Jesus.
So, in songa yoko kunga na yenda kwa ada.
Government goes far.
Kangu ri muri munga go kunga na yenge.
You gather.
Ndidi ye babu kubi bwavu.
Who's poor just strikes with poverty.
Abalanga wafuna.
Others as they are getting.
Irani webu zabu rachi te kukolela.
Why is it working for you?
Iba nanga ngaze. Abalala bandra. Bali bana iba kolela na ichi.
Work for them, but what's wrong with me?
Ndokelira ako tuogere.
Reach me and we speak.
Muni nyari ya mukama
wapi. In the name of Jesus.
Mukama akuwa
mukisa.
Wewe bali kuja.